abango bufumbo bwa luno babubadde butya kuba abaana abawala bakati bafuuse ekirala
abanango bufumbo bwa luno babubadde butya olw'abaana abawala bakati bafuuse ekirala
abango bufumbo bwa luno babubadde butya kuba abaana abawala bakati bafuuse ekirala
kyenzudde abaami n'abakyala olwaleero amaka mangi kati mwana watu gateguddwa
abango bufumbo bwa luno babubadde butya kuba abaana abawala bakati bafuuse ekirala
bwe nalabye nga nze binsobedde nenjiya mahamudu kikonga ensonga eno njogereko
ti abango bufumbo bwa luno babubadde butya kuba abaana abawala bakati bafuuse ekirala
ensangi zino ebintu byakyuse neewuunya nnyo abaana abawala mu bufumbo tebakyalwayo
abango bufumbo bwa luno babubadde butya kuba abaana abawala bakati bafuuse ekirala